Yeah, you know who it is.
DJ Vegas.
Baby, when the bright lights start to fade, fire up your lighter, float on with the waves. You make me feel like
he's hated by many, loved by few, respected by all. Facebook and Instagram.
You light up my world and you bring up that box, relax. Woo! Make them do the mass. Yeah, you are the dread deep down in a relax. Cook yourself lobster, salmon and pasta. Love is a medication like a rasta. Take you to Alaska, Jamaica is after. Tony Joshua for your love, mother boxer. On the Gucci, Gucci, yeah, yeah, yeah. I be your lover and your fire. Say nobody go pick when this fire. My baby lover take you out.
Oh,
Vegas.
Mavo on the beat.
What's on in the corner? Bitch, I call you the post you up when you tweet and you get a man. Kawaida na sasa niku moto moto nino wako mtoto moto ninachohisi ni rojo napenda zako simple simple uko simple napenda nyaro zako simple uko simple napenda nyaro zako simple
ya manake
na sasa niku moto nino wako mtoto ninachohisi ni rojo.
Karibu nami, switch ati njo karibu nami. Nikupe penzi, kwako nipige kambi. Mimi na kuenzi bila wezi juwezi. Mapenzi si watatu bali, ni ya wawili. Ukiwa mbali penzi na dondo kwa na machozi. Usinipe ejeki, usinipe atepeki. Njo kwa nguma unipe malavi davi. Mwewe ni dakitari, njo unitibu. Nisipate maumivu, wangu tabibu. Kwangu usafika na kwambia karibu. Njo kwa nguma nikushike taratibu bila aibu ndio manake
uko simple napenda nyaro zako simple
ndio manake
uko simple
ndio amora
zako simple
ndio manake
ya sasa niko moto ndio wako mtoto
ndio amora
Magic ends on the beat.
Walk home, vidole kwa com. Walk home, vidole kwa com. Walk home, vidole kwa com. Sikile time akitepa na search pond.
254.
Malizi ndomu. Utaziwasha dimjwe.
Hip hop, hip hop. Sifanya ngoma zote mbaka hip hop. Nashiko, wakerito. Siwachele tufanya singa TikTok. TikTok, babe, TikTok. Si watch a lot of funny singer TikTok. TikTok, babe, TikTok. Si watch a lot of funny singer TikTok.
We came from the bottom. Dile enzi za my belly bottom. Nisari shiko at your tuko. No dick a lot in your bottom. Nako TikTok kakidosho. Na kile time kautak mboso. Niko rito diwa kumbito. Na pinya patelia isi dilgo. Na mwaka te arepi kwe kusnili chimba. Nina kaflata ya sina pressure nijidunga. Na hizi ata nizagi komba ni mtumba. Kuda ni kako ya venye nguna anawika. Jororie, juri, e jororaga, juri, oria veduda, juri, e menyerere, juri, jororie, juri, turi kosawa, juri, tutus kosawa, juri, nami kosawa.
Hip hop, hip hop, sifanya ngoma zote mbaka hip hop, nashiko, wakerito. Si watch a lot of funny sting a TikTok.
254.
Babe, TikTok. Si watch a lot of funny sting a TikTok. Babe, TikTok.
Se derive, li pua duta. Li mana bunduki, li mana bunduki. Se derive, li pua duta. Lima na bunduki, lima na bunduki.
Lekata leo mabunduki kwa zilikuwa zila wana kazi. Ni watu watakufa, sasa zizi mimi kumbu kama mimi kunya bunduki.
It's JKJ on the VIP.
Sedi ride, lipua duta. Lima na bunduki, lima na bunduki.
Facebook and Instagram at
DJ Vegas
254.
Sedi ride, lipua duta. Lima na bunduki, lima na bunduki.
Pum pum pum, pum pum pum. All your boys anapenda pum pum. Chum chum chum, chum chum chum. First date anataka kunichum. Anasema nanitaka so soon. Ananipenda venye mtoyu penda cartoon. Nimemtambua squeeze mimi na mwita tycoon. Alianza kula vitu tangu akiwa class 2. Squeeze anajua stingo mpaka za mababoon. Mpaka za babu, acha ni come through. Acha nikae juu nikupe vitu feel good. Heshima ina meza msumari. So tulia urelax usijali. Nachunga usimwage uhai. Nataka feel nika unazirai. Kabla ufike saka kangwai. Ukisha rudi mtawe jidai Pongi na mwai Taro hudai
Seti ride Lipua duta
Ini lazima utamakwa kalenda Ya mamasta majima bazenga Pia kafala na beef na kalenga Ini lazima utamakwa kalenda Ya mamasta majima bazenga Pia kafala na beef na kalenga Ini lazima utamakwa kalenda Ini lazima utamakwa kalenda Mamasta majima bazenga Fala na beef na kalenga Na kakao amevunja agenda Sibisha nangi squeezy niko busy Labda kani beza Bentley na mabigi Hakunanga mtane za kula baridi Buda kila esto jiji ni na bibi Kalale
Unakula ka Ferrari
Kalale
Tushamawe kahalwale
Ni kalale
Unangea mingi kahao
254
Hey ali Kem kem mota guane Wata kem kem mota guane What a guane, what about beef? Bro man gonna die beef, kalale Kalale, hey, yati yati nini kalale
Papa Fadela kleme baki ni kujengia statue Na usiache ndula inje na unajua tuko faipu Tuko update na tike mbogi yote my crew Masilva ndo zmeja kama Manchester Blue Kem dole kwenafanya gani dos daro Papa God sunionyeshe ganji kama flako Ni adise mafiga makoma na maziro Very soon itabidi nikisonga nikiprado Fan after fan kwa chukua waki kam Na maliki wasafi ongeze bei ya bida Wasoro kuwa punish kutepea kaki flag Na ukizidi kulegeza ndo take your madam
Kem kem mota Guane, what have I missed? Kasi ganje, haini saidi What a guane, what about it? Bro man, gonna die beef Kalale Kalale Yati yati nini kalale Kalale Nanki pacha Ipima, pima Naipanda, nalima Nanki pacha Ipima, pima Naipanda, nalima Naikichapa jona dondoka
Hati wani sosu kitako na 254 Wongo sema wala 254 Chocha mbona unajamu Hati wani sosu kitako na bai Wongo sema wala Chocha mbona unajamu Brome sota na unakata Hati yani unanga mali Boshi ndume haya gari Boshi ndani nina nani Brome sota na unakata
Yo gari ni ashuga mami
Hati wani sosu kitako na
254
Pala 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 Pala
Hai
Sugar mami Keja liomba mwaniki Luku waliomba jirani Na kwa
be 254
Dai Ay. Bazu bazu bazu
254
Kitu bazu wautu IG chocha maisha ya tu Caption lamu with my boo Eh Lifestyle na madeni Niku chotwa chotwa na benki Wacha kupostu kichocha Atuko lamu na vile umesota
Hati wani sosu kitako na bai Sema walai Chocha mbona unajamu Brome sota na unakata Ati yani unanga mali Boshi ndume haya gari Boshi ndani nina nani Brome sota na unakata Brome sota na unakata Pia umeokoka unendanga chati Brome sota na unakata
Ni weekend imefika na kuna dundana Shika jaba pita besa kwa supana Mali piga chumsa kamtirina Kiji nice the dirty sina da bangana Leo club kwa shika kwa waka Na mademu wamebeba kiwa jaka DJ cheza za da bonge na kapuka Jumadeu wana wine reggae digiota Kuna manzi amevali ya kigeto Chiki vile anachezi ya kiboko Coco's night chini ameza na vituko Amechanganya taina ndo mnoni ya digiota Tothie
154.
Na mbogi ya tari Tena tari niko hadi na gari Kapo gazi, aka ganji Sina kinywaji, weza mbiaji
Kidogo tu, kidogo tu, kidogo tu Waitress, amepeba, tipping Is it me, or my drink is picking Sipping, sipping, I'm sipping Ayaya, vonulu Pere, mende Pombe yangu siweke mchere Leona meza takama nitembe Leo nilewe mpaka nibebwe
Kane. Pewa chupo si lambe lambe Wapichese ko pande kane Ngango, whisky Hanjam, hanjam mingi Mina taka joni teke toto Na msupa tulewe hadi kesho Shots, camino Boti, bodo Chapa, toto Ukimaliza, kiyo
Ya 40 kwa kichwa medula Adi kwa magoti zime Panda zime reporti Zime reporti niko Jabari rana njoti kando Kishada nangango ya 40 kwa kichwa medula Adi kwa magoti zime Panda zime reporti Panda zime Panda zime Panda zime reporti niko Jabari rana njoti kando Kishada nangango ya 40 kwa kichwa medula Adi kwa magoti zime Reporti niko Jabari rana njoti kando Kishada nangango ya 40 kwa kichwa medula Adi kwa magoti
Guzling tispo ni ya kibla Guzling tispo ni ya kibla
254
La ile genje Inigri miuri enkadi shock them Mambeko zina mwok ni mogadha Kanairo governor ni mjamu Lagunya skomo ni makibe Guzling Guzling tispo ni ya kibla Dit ni dibla ile genje Inigri miuri enkadi shock them Mambeko zina mwok ni mogadha Kanairo governor ni mjamo Lagunya skomo ni makibre Inademia ni memoka palma Nikipa kila yut ni dangulo Kwangife baroda imemokre Matibien kuwa bambua mashashken Kamili ya kimsnadi pochanyagu Militan miwari ya utu frontline
Zime panda zime reporti niko Jabari rana njoti kando Kishada nangango ya 40 kwa kichwa medula Adi kwa magoti zime Panda zime reporti niko Jabari rana njoti kando Kishada nangango ya 40 kwa kichwa medula
Zetizen mkorino kiwa jaba Kukumanga weni kukutaga Ambalulu mina penda paka Uku area lolo tailamba
Nine kus kama saba mora Natuwa joka sita na ma
254
Kiswa koja Mkorino weno za kishada
Zetizen mkorino kiwa jaba Zetizen mkorino kiwa jaba Zetizen mkorino kiwa jaba Kukumanga weni kukutaga Ambalulu mina
254
Uku area lolo tailamba
Nine kus kama saba mora Natuwa joka sita na ma Makada shanka tiso akoja Mkorino weno za kishada Kit Dole mukorina wanaza kisharda.
Kaina washa na chapa micharaz. Kauna daro kunyuma anza mwanz. Kauna osha vyombo za mitambo. Juu ya kutu na teka mto yu akambo. Eni poko pop na mepiga nduru. Hapa kuna run moja menikazi ya njugu. Hapa kuna juna haga ni kulie kinugu. Mapunyeto ni fadhali sijikune ndugu. Kai uwezi pia unazana jisi makuku. Kaka usishuku na nukia nduku. Duf duf neza zama ndani otero. Duf duf na kutemia jaba mapero. Shuk shuk adi izo nyaru makero.
He's back.
DJ
Vegas.
Amba lulu mina penda paka. Buku area lolo tailamba.
Do that,
Instagram at
DJ Vegas
254.